waanda ka furayna baazariga Tarbaji constituency. Tarbaji constituency adeegyalkii hadaan nahay wixii noola soo dhiibiyo 35 ah oo milyan ah ayaan ku deeqayna ardaydii reer Tarbaji ka imaadeen, waxayna kala tahay 19 milyan oo la siinayo ardi 3,000 oo secondary ku jiraan oo dhulkan ka imaaday. Waxaa kala 16 milyan oo la siinaya ardadii kolejyaasha iyo jaamacadaha iyo ku kala jiraan loo kala qaybina, sidaas ayay 35 milyan ku tar. Lacagtii kale oo ama kalaas meel looga dhisaya ama waxaan waa usii tashanaynaa, laakiin weli waa dambaysa, weli maa imaadin. Wixii na soo galay waa intaas, waana dhibni.